taaburitti ifasaa mul'ise addunyaa hundumaa waaqummaa isaa ibse tulluu taaburitti ifasaa mul'ise addunyaa hundumaa waaqummaa isaa ibse Waaqni keenya mootii moototaa karaan jireenyaa gooftaan gooftotaa tulluu taaboriitti yeroo mul'ate tulluun taaborii ifaan guutamte tulluu taaboriitti ifasaa mul'ise addunyaa hundumaa waaqummaa isaa ibse. Gooftaa keenya waaqa keenya yooti jaalatte yoonu feeyyamte as jiraachuuni nu ibbaa'essa si wajjin ta'uun nu gammachiisa tulluu taaboriitti ifasaa mul'ise addunyaa hundumaa waaqummaa isaa ibse. Akka jiraannu si wajjin taane mana ijaarru tokko siifi Eliyaasifis tokko Manuseefi ati nu feeyyami ilma Maariyami tulluu taaboriitti ifasaa mul'ise addunyaa hundumaa waaqummaa isaa ibse. Kan jiraattotaas kan du'ootaas kan jiraachisu inni ajjeesu isa qofaadha Iyyeesuus Kiristoos waaqa Eliyaas uumaa Museedha tulluu taaboriitti ifasaa mul'ise addunyaa hundumaa waaqummaa isaa ibse. Sabitti gammadu kanan jaaladhu isa dhagaha isaan jiraadha bannu gaabahe saanii gubbaati sagalee sirgii mucaa kooti tulluu taaboriitti ifasaa mul'ise addunyaa hundumaa waaqummaa isaa ibse. Tokkummaaf sadummaa sirnatti mul'ate tulluun taaborii akkam carroomte ifni addunyaa sirratti mul'ate addunyaa hundi ifa argate tulluu taaboriitti ifasaa mul'ise addunyaa hundumaa waaqummaa isaa ibse. Waaqanaan nu gahee ilma Maariyami. Waaqanaan nu gahee ilma Maariyami. Eegdee biyya keenya nu gahee. Eegdee hunda keenya nu gahee. Baanee hafuu irra nu gahee. Baala hamaa irra nu gahee. Eegitoo nu gahee. Nu gahee yaa ilma Maariyami nu gahee waaqanaan nu gahee ilma Maariyami waaqanaan nu gahee ilma Maariyami baara dhufuus keenye nu gahee jaalala waltaane nu gahee maana keetti argamne nu gahee. Akkasii faarfannu nu gahi gaabbiin qulqulloofne nu gahi mootummaa kee dhaalu nu gahi waaqanaan nu gahi ilma Maariyami waaqanaan nu gahi ilma Maariyami kiristaanoon hundi nu gahi cimne amantini. Nu gahi kaadhannaadhaan cimne nu gahi jaalalannaa banne nu gahi inni nu gargaaru nu gahi isa wajjin jiraachu nu gahi nu gahi nu gahi.